Kalale, Kalale. Ini lazima utamark kwa kalenda ya mamasta majima bazenga. Pia kafala na beef na kalenga, na kakao amevunja agenda. Sibisha nangi squeeze niko busy, labda kani beza Bentley na mabigi. Hakunanga mtane za kula baridi, buda kila esto jiji nina bibi. Kalale,
unakulanga Ferrari.
Kalale,
rusha mawe kahalwale.
Kalale,
unaongea mingi kahao.
Kalale, hey, yati yati nini game game. Wata guane, wata vai mist. Kasi ganje, hai ni saidi. Wata guane, what about it. Bro man, kauna dai beef. Kalale, kalale, hey, yati yati nini kalale.
Papa Fadela kleme baki ni kuchenge wa statue. Na usiache ndula inje na unajua tuko paipu. Tuko update na tike mbogi yote my crew. Masilva ndo zimejaa kama Manchester Blue. Kem ndo liku inafanya gani dos daro. Papa God suni unyeshe ganji kama flako. Ni ya disema figa makoma na maziro. Very soon itabidi nikisonga nikiprado. Fan after fan kwa chukua waki kam. Na maliki wa safi ongeze bei ya bida. Wasoro kuwa punish kupepea kaki flag. Na ukizidi kulegeza ndo take your madam.
Wata guane, wata vai mist. Kasi ganje, hai ni saidi. Wata guane, wata about it. Bro man, kauna dai beef. Kalale, kalale, hey, yati yati nini kalale.
Tugongi pesa ni upuzi. Nataka kuwa na shares kakuzi. Nijenge uko Nyali. Ini nice nikikunywa sharubati. Ukirushwa manzi kalale. Kompe ni kompero safe. Bazo, bazo. Mi ufanya biz na mabazo. Sipende chali ya mewekwa. Unalipiwa nyumba rwaka. Kalale, wanaumu wakiongea. Kalale, okwa
kwa. Hey, yati yati nini kem kem. Wata guane, wata vai mist. Kasi ganje, hai ni saidi. Wata guane, what about it. Bro man, kauna dai beef. Kalale, kalale, hey. Yati yati nini kalale.
Kani komboka wasibisha ni na wale. Afubuda kwa hii game minda uchezanga malale. Na kuja solo nye mki kujanga wanane. Na ukileta usoro na kupiganga mabare. Wewe kalale hapa mko watu wakale. Juna tafuta waniko hapa na pale. Na isipo jipa mina hami ya kitale. Kaposho midpale na punguza ukware. Ukware hizo vakoza kupati misi sare. Sisare jubado minda utembe ya nanare. Na ukinipata kwa chomi na kosa jemali. Mina kulanga mbosho woki kulanga mabare.
Kem kem, wata guane, wata vai mist. Kasi ganje, hai ni saidi. Wata guane, wata about it. Bro man, kauna dai beef. Kalale, kalale, hey. Yati yati nini kalale. Kalale, hey.
I go by the name the Wild Wild Willis. Thank you so much for attending this song. You know they call me Mr. International. Kenya, Uganda, Rwanda.